Sikube ne my darling, asiye pambili. Mama sikube ne my darling, asiye pambili. Awe, kiziyo iye pambuku mangibona wena. Uvele kutangzule, kiziyo iye pambuku mangibona wena. Velego tanzule yaba makushona ilanga ngiyonakala we mina ngihamba ngizula ngifuna yena yedwa udale wami ungithathile mina wami ungidlisile ngithandive ah omaluma qadile lobolo umakoti ufikile khaya Shwele, mama shweleza Helele, wena mama uwele Lalo magushwana ilanga mpiona galawe Mina mihamba nzula mfuna yena yedwa Utale wami umitatile Mina wami umitisile Itandive Omaluma katile lobolo Omako Gile kaya Ushwele Mama shweleza Helele Wene mama uwele Umasikube ni my darling Asiye pambili Umasikube ni my darling Asiye pambili Awe Kiziyo iya pambu Mangibona wena Uvele kutangzule Kiziyo iya pambu Mangibona wena Uvele kutangzule Mina ngihamba ngizula ngifuna yena yedwa Udale wami ungithathile Mina wami ungidlisile Ngithandive Omaluma qadile lobolo Umakoti ufikile khaya Ushwele mama shweleza Helele